Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Do yo Sidjo Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Sidjo Tamani.
Sayer be hinan on e jam hande no ga jegoler ut 2014 sappo jeddi yamde jabburima silma chapande nay e jegon le Sidjo Tamani, maison de la presse mingoni, Bokar Sori woni do. Kabaruji do no jire to boggi jande to on kumbiti dande wiide Kenya député MB ngoti gial kebe leydi ndi en denno be bami hunu fuko woni jokka hono député en temedere sappo e ngoo beka fu jabi nde waylitere noga e ngoo beka celiba wala fodu nantido faa be kollita mette mabbe nanno jama deede didi bama ko di en nan jalti mbayli mbudi faa hewi do bedaji be nyingi maire kumbiti do o wiide on sali mutude mbudi di jumabe di en pelle soldats en larme didi de kany e ministre ko nangondiri le commune ansongo o faabe den to himbe jawdi jumudi en kala hande himbe tonbe an hakkilaji mu an balti fasane basi kido an wonno hakkunde mali e senegal bangal kabaru assance e gasoil hande basi goddo bangi non ngam bali jeyoto tondi en mali fawi ko fodi ujina jete temere jegum e taje kamiyoru fu en hono kamiyoru bali fu fade jabbade jotta nyinde yottike kala ministre kumaniro kabaruju nana dabaji senegal o kany holliti wiide mali dotanaki sariyaji leede noni imwaade on bismillah modon estudio tamani Kenyan député mbé jewtige gial ndesari leydi meden ndi en nambe cellini talki kesi di en sabide be kolliti yimbe temedere kany e sappo e go ngoti waylitere nde en nambe jabbi dun no gay go kanyu cellima nan nde do waylitere wade nan dum woni nan no kebe de leydi ni en ngabbi fa hande yottike fa milliard goto kany e milliojo ujinaji temede jeegon kany e chapande jeegon kebe leydi ngabbi fa ton nan hollitino nan den kebe de en burata no milliard goto kany e milliard ujinaji temere joyi e sappo e jetti dum wonno den ana wayi hono dum beydorima janna hun ko latin nogay fubburi jetti beydi hekkedo de Ousmane Diko
ko hawrona e le lewru je jabbindu le batu ministre 1 eto jawde waylitike beydike du ko buri jabbingo go le ko tonga ko député 1 jidi do eto jawdi hitande 2014 dum wadi wattuma adna wondi e bamtare kebal faiso e dum tidi batta beedegol togguji kebe yigaji leydi hono petrol ni le leydi menga dum wadi wattuma holare warti batte wartugol deejere e walliraabe jawdi sere waltinde eto jawdi ndi ana tuugi e yirwere kebal leydi men temdere fu jeegom e buccande joyi e dow ko hawrana e jabbade arande temdere fu jeegom e buccande tati ana beede temdere fu didi e buccande jeenay an laato sababu e dow ko nyakete maggodu e buccande joyi sere waltingol eto jawdi hitande 2014 jabanaama kenge dum wadi du wattuma tiida laaji keewi e leydi ndi dum waddi cikkitali kewdi yalla kebede ana jottina imade de e dono golleji mudum gondi e wuli waylani
caldi e parti ji pul lutondirde e lamu kanyu calima watande ngal gialde saari gouvernement o sabbe koliti di an han ko tawni do jawdi wala e juude fesnde den ko Issa Fagaba mo yewtidi kanyu e kanko modi njay be kanko horoje parti lutondirde e lamu o kerne Umar Waygalo
le waylitere dum woni gial gal mo saddaji no lamo worino sa jeewi dum wadi le batu juujure dum woni hono be coodire avion ono kanyeno be coodirta dum woni kaborde deno idum hollitano wiide gal mo saddaji lamo o fu dum hani regade faali ko sakiti ko hodo min jihi le hen gal mo saddaji lamo o jatu dum ngabbu yaade fa do sa jeewi won golleji antode beedi le gollirde ko hana wadede fi hay dum jati be beedi yaade do dum wadi so gal mo saddaji bi furdu ngabbi yaade do min tawi do non ndi wo ka soodirano no attawan dum yatta gal mo saddaji di fe dum beedi ki dum woni fa hono miliardji sappo e nay e feccere sa jeewi hono be mbibe coddirta kabordo no dum min tay wala futto dum winda
sakira be timne neldiro mi jago modon helloji facebook e twitter Sidjo Tamani on jarama
tamani
jama dedo man na kuna kany e ministre e misira kany ana e mette hande fa sane sabbe kolliti wiide maire dido bo commune mabbe on salike fiande ndumbudi mabbe di en kala dabare sabbe bini den no hulido notade anan ko te din budiji no mbaya kanno no kani waydo yede faadu haandu waylede kala den bo kolliti Umar Waygalo kanko bo lando dirito kany e Alpha Amadou Ba kanko mo madino koranke goto kede demmo
vraiment yobe walluma fi ñogeji din no iwra e sare nen ko jaman tampi moƴano gol ñokkobe ñowbe ngari ni me be ala nokkude mais tay be nokkali men tampa e moƴano joni ko be wallume no nyamaaji ni wira jama ngal laawi din fo jogama joni be wallume no laawi nyamaaji ni hettora ko dum tumi faala joni me kala ni merion de merion ko mere tigi be ari be inni men wo kambe be inna mota be nokku nyoge on taw joni nyoge on heewi e nyamaaji ka dambu dame ala ko men naba nyogeji ni stay be aral joni ko men waldi nyogeji ngal lawol ko fi no be waldira men nyogeji ni wira be acci tabe be nokka nyogeji di madum haray no tampina men mojjan
adan kal an mine kaldal fuddita hakkunde laamu o kany e walde gollo be maline en sabigi nanu be kebi yidude e horeje leedu o kenya horeje leedu o kanyu hollitibe wiide ana na hana narda be njordo e gubernamo o yalla kawral ana hebe o wasali do wiide be nanu laamu o heddraki sembe sanne be gatan dum hakkile ke dum mar baygalu
ko kanko horeje en tema horeje leedu di be njidi ko horeje leedu ni o hollitimo wiide kanyu en ka ana tawda fa kalda de kawrangal wada o holliti wiide du leedu ndi salanta ko fe hunde dum woni yimbele gollobbe faande kanko horeje leedu ndi o holliti dum woni yurmene makko fewde yimbele gollobbe do mali do o holliti wiide du tiida laaji di be gondi leedu ndi di o mo andi di sanne o wi wakkati jono tiida laaji ana kewdo mali do sanne mali o hore mu waawa wadde gidaade dum woni fa yirwera wada leedu ndi fu kanye fa dum woni newnana hono yimbele gollobbe fa honno jiddirino faande ko sekti wiide le hen o wi yimbele gollobbe be kani newnanede sanne o wi so tay gollo waawa sodande fe galle mudum si ndiyan na waawa sodande suka mudu kayeji ko jangira ecole o yalla o net an way gollude fa gasana na hod yimbe bawi domirde o gollo hay billande o sakitiri
nden no holitama wiide larme mali kany e soldasi en ministre mabbe nangondiri juude an songo fa denira to denta dena to yimbe e jawdi mudu en kala dun jaati sabim binta jam kany e dejere hakkilaji du ana balti to hande fa hasan holitide intala kanko mo hebi amadou mohamed sise e merton en an songo kany e telephone kedde usman dikko
no fore
yahobe lumatina hama le commune kaka lemejo be ngoni torretebe satuji sobe birfo batta dun larme mali e minisma jahiton haybode be nangi bombe tagu yogabe du le ansongo nokkuje kewde haybobe be kuubi dun wattu wattu du e be jilo yewede to woddi le communeaje kany e le lumoji landade yimbe fa andana wondube e ko tanyi fa be moba dun be joina hakilaji yimbe du
non no kawral woda hande fay seeda hakkule julabe leydi mali be kany e leydi senegal non ko be senegal be kanyu sab holitama sababu mudum wana iwaye goddum suna taw holitibe ko fudi ko yina jete temere jagon woni ko lamu o kanyum beedi e taje godnodo god doggodnodo en kala sabbi kolit kamyaru fu yottinde jaka kaydo wajibi suna kanyu yoba de do itte nan kanko kam ministre kumani dabaji to o kanyu wi mali do tanaki dum woni seriyaji leyde hono imwaade en kala be kolit holiti mette makko mudum marigo nan diri kanyu e kanko beter reni alphonse kanko mo horejo dum woni labe le mali do ene kede dum mar waygalu
la nouvelle procedure
way tambol kessor ko be ngadi le hen ko sa do jogi dabaji ma do mali do ala haaja mardi to senegal to fusina daña ko jobuda le hen ay dum wodi so marobe dabaji kewbe anto fu attoto dum won hono yimbele jagotobe benne sa battiki be kambe be ngadirta hunde mere mere feñende kede ada men to kayto holliti wiide united dum kanda yobude so jabboda dum won frontiere to holliti wiide yimbe senegal be jatt kany en landato dum ka sa je hono to tiida laydi kewi jatt to fu yodo mali do non sabi jottoda fa Dakar ayoban ko futu winay tem dreli lawo ngul hay dun ne dun wana ko moddi dun woni kabaru marde dabaji le leedi meedin
sakitaabe jeewon ko wadan e region ngaji holtidde yimbe sappo e nayon nangam e bandi yagal sabi be ngadino hunde fugono ko e mabbe hono be soldats en hibbe be gonno en faabe nango en joddije hono ben neno be puddi dum e dido golle lettre gila 2011 sababu mudum iwi e garde kanyu lati kanyu ka hebi dogude wayri e ko jabbi ko en neddo fu mo wala yemirware neno kanyu hana joka hon da ko yade so itta kangi e le damaje kase fadi jukungo faade joomu dotana an han ko joomu doto na seriya se ministre hoggi hagider labo kany wiide seriya kisi bamama an han ko goto fu doto no dido seriyaaji sugabe kuli koro tilibe jande puddi faminede no golle ndartirte be janginte no bataake ndartirdo golle dun windirte bataake sababuji no fewndirte kanyum e yewtere no wadirte fadene do nanede golle apej landini ndedo sababu konse en deno commune ngaji laamu duwansa be en puddi janginede kanyu no seriyaajo kabbiide e da jaylenji malidi en balde tati be ngadata e dedo jande faabe pamina no be dro faamu naftoro gol talki laamu di enon kani wadede be janginte du an han ko te dabireji tedorde basiji kanyen yifirde basifu ne jande wadama le commune ngaji joy jabbaade rewbe sigasube en puddi kanyu en du janginede en dendi no senirte ben du ngoni rewbe neno hon defobe e leloto ngaji chawobe hun fu ngoni dendi e le manaji fa hono jagotobe kala be janginte du en kabaru jamiroje en cellal hani tedorde yimbe ansa de do walde wana jail kanyu lati sababu mudum nden no holli tidde en kolitama on kumpitama e do kabaruji kuude wiide han ko tawde e le laamu mali eno kanyum hube hunde fuu do horeji le do kanyum yidde de do balle gollobe e laamu en faabe kebe dabareenobe kebe e fiide dabareenobe pamra wolli tidde kasendu e de do e dene mawle wi de didi mawde dene kolti metum e le laamu commune bamako eno holli tidde wiide be koliti wiide hunde fuu ko wonno nden no mer mabbe commune dido bo en kanyum salige warle bo to mbuli e le deede mabbe de kala dum sabi bini mette mabbe so mboyla mbayla mbude do metta yidi kale dan no munye seeda yawter pula ko en wodi on jarama